your body. High school prom or rubber boy. Na 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 swa guitar.
Your body.
Come on. Kuhulungi boli na matauta. Simani ya kuzala kureta kumsi. Oli mulungi darling kutiano. Netero kuhima nga wesu na guitar. Only good and the fire. Deep inside you the woman I desire. Only don't let me down. Kuromu kwano wenina akanti.
Sababisha nikatafuta kitanzi. We unanifaa kama nguo umeniva. Umenichekecha nimekuwa kicha. Nikupeleke nyumbani Dar es Salaam. Selengeti mbugani ukaone vipo dim. Penzi lako chatu kama umetia ndimu. Nipanga wishi waniite mwenda zimu.
Hole, hole.
Njoni kubebe bebe sema yebebe.
Hole, hole.
Moto wako kuna tai chess.
Munzijina mchiro Munangi sivaka Kuno mukano gulizita Kuno mamuchire Kune sefia No mulunji wabuliwea Mweka baka mpondoka Yungeza kia Nebuzo manaje ya rondo Ya kulira kujupita Oba kwene seno Siku bulunji wasuzono Watamula utamuzine kani kukulola
Come on,
baby, I love you. I love you.